Mukago gw'abaka ba Paalamenti abavunaanyizibwa ku bwetaavu bw'abantu obwa social protection gusabye Paalamenti okuwaayo gusabye gavumenti okuwaayo emitwalo 10 egya buli mwezi eri amaka agalabirira abaana abaliko obulemu. Okusaba kuno bakukoze nga Uganda yeteekera okwegatta ku nsi yonna okuza olunaku lw'abantu abawangala n'obulemu olunaku olw'enkya. Ayogerera omukago guno Gloria Nakajubi ategeeza ng'amaka mangi agalabirira abaana abaliko obulemu kwe gali amaavu ate ng'okulabirira abaana bano kitwala ensimbi nyingi.
The proposed national child disability benefit. A child disability benefit, including a monthly grant worth Uganda shillings 100,000, would instead provide regular income transfers with the purpose of supporting families to meet the basic needs of children with disabilities. It would enable better access to rehabilitation and education for children with disabilities, thereby improving their ability to participate in and contribute to society throughout the rest of their lives. It would also help support carers of children with disabilities, more often mothers, to engage in income generating activities.
Okusinziira ku bibalo ebyafulumizibwa omwaka oguwedde ekitongole Uganda Bureau of Standards Statistics, abaana abali wakati w'emyaka 2017 akadde kalamba n'emitwalo 72,776 baliko obulemu obutali bwa ngeri zimu ng'awamu obukadde 10 n'emitwalo 20 be bantu abaliko obulemu wano mu Uganda.